halkani waa laanta af soomaaliga v o a oo ka dhagaysanayseen muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka odhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 5-ta bisha julaay sanadka 2021. afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socotiinaya cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigu ah sahre cidla nuur. qodobadaad idaacaddayada saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mida dhibka ay la kulmaan dhallinyarada soomaalida ee u xoogsi taga dalka sacuudi arabiya. warbixin ayaanu idinka haynaa.
waqtigii la kaxaynaayo 12 sanaan jiri sacuudina waxaan soo jiri 10 sanaan soo jiri 22 sanaan jiraata marka markaas oo soomaali laga kaxaynaayay hooyo daruufa ahaysi aabu ahaa wuxuu ahaa qof iska xanuunsan oo wax mahaanin marka saas aana lagu kaxay hooyona xamaali dhuxule dadku u qaqaayisay u geey jirti marka hooyo daruufahaasaan fiirsa weyni saasaa sacuudi lagu kaxiyay.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dowladda austreeliya oo xanibaad ku soo rogtay dadka dhalashada waddankaasi haysta ee haatan ku maqan dalka dibaddiisa. waddamada midowda yurubna waxay adkeeyeen warqadda caddaynta ee muujinaysa in qofku qaatay tallaalka COVID-19 si aan loo been abuuri karin. ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii dunida iyo cabdiqaadir maxamed mursal.
hay-adda maamusha janaalka suweys ee masar ayaa sheegtay axaddii in heshiis lagu xalinayo muranka dhaqaale ay la gaareen milkiilayaasha markabku kunteenarada qaada ah kaasoo ku dhowaad 7 toddobaad xiray marinbiyoodka suweys horaantii sanadkan. hay-adda ma aysan sheegin faahfaahinta waxyaabaha ay kula heshiiyeen shirkadda shuweyki sinkasa ee jaban oo iska leh markabka ever green ee xamuulka u kala qaada qaaradaha yurub iyo eeshiya. waxay intaasi ku dartay in heshiiska lagu siixi doono xaflad arbacada ka dhacaysa janaalka suweys ee magaalada ismaaciiliya, iyadoo isla arbacadana la sii dayn doono markabka oo ilaa iyo hadda heshiiskaasi u xayiran. usaama rabi oo ah madaxa hay-adda masar u qaabilsan janaalka suweys ayaa bishii hore sheegay in dhinacyada ay ku heshiiyeen in la bixiyo cadad lacageed oo magdhow ah, laakiin wuxuu carabka ku dhuftay inaan la shaacin doonin maadaama ay siixeen heshiis dhigaya inaan la faahfaahinin ilaa iyo inta laga siixayo. markabka ayaa ku qalimay halka marin ee janaalka suweys 23 maarj ka hor inta aan la soo saarin 6 maalmood kadib markii doonyo badan ay dadaal ku bixiyeen. muranka ayaa salka ku haya markii dowladda masar ay dalbatay in magdhow laga siiyo badbaadinta markabka iyo xayiraadda dhinaca isu socodka ee maraakiibtii kale uu ku keenay intii uu marinka ku qalimnaa. masar ayaana markii hore dalbatay $916 million oo dollar oo ay sheegtay inay ku daboolayso khasaarihii soo gaaray, laakiin markii dambe ay hoos u dhigeen iyagoo sheegtay $550 million oo dollar. dowladda kuuba ayaa daadguraysay axaddii 180,000 oo ruux, iyadoo ay jirto cabsida laga qabo duufaanta elsa oo keeni karta roobab wata daadad iyo dabaylo xooggan kadib markii dhowr jasiiradood oo ku yaala dalalka caribbean-ka ay ku soo dishay ugu yaraan 3 ruux. xukuumadda kuuba ayaa dadka u furtay gabaadyo waxayna ku dhaqaaqeen dadaallo ay ku ilaalinayaan badqabka dalagyada beeraha ee sokorta iyo kookaha dalkaasi ka baxa. inta badan dadkii la daadgureeyay ayaa u barakacay guryaha qaraabadooda, halka qaar kalena ay gabaadyo ka dhigteen meelaha dowladda ugu talagashay, iyadoo boqolaalkii ku noolaa buuraleyda loo qaaday godad dabiici ah oo dhulka hoostiisa ka qodan oo loo sii diyaariyey arrimaha xaaladda degdega ah. bartilmaameedka xiga ee duufaanta ay ku wajahan tahay ayaa ah gobolka florida ee dalkan maraykanka, iyadoo guddoomiyaha gobolkaasi ron do santos uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo ku aadan 15 degmo ay ku jirto magaalada miyami, halkaasoo dhismayaal dhaadheer ay 7 toddobaadkii hore ku burbureen. dhegeystayaal warkii dunida ee idaacadda subaxnimona waa naga intaa.
cabdiqaadir oo warkii dunida inala socotiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington.
soomaali tiro badan oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn ayaa sanad walba taga dalka sacuudiga si ay halkaasi uga soo xoogsadaan, islamarkaana ay naftooda iyo qoysaskooda wax uga taraan. badi soomaalida u shaqo taga sacuudiga ayaa la kulma tacadiyo kala duwan oo ay u dheer tahay helitaanka sharci ay dalkaasi kaga sii shaqaysan karaan, kadibna waxaa dib loogu soo masaafuriyaa dalkii ay ka tageen ee soomaaliya. wariyaha v o a da ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan ku eegaysa gabar yar oo iyadoo 21 jir ah sacuudiga u shaqo tagtay kadibna soomaaliya loo soo musaafuriyey iyadoo 22 jir ah.
Maryoon Cabdullaahi Sheekh Cumar iyada oo 10 sano jirtay ayaa waxa waalidkeed shaqaalanimo ugu direen dalka Saudiiga. Muddo 10 sano ah ayay ka shaqeynaysay halkaas ilaa laga soo tarxiilayay.
Han jiraa 22 sano jiraa. Waqtigii laga xeynay 12 sano jiray. Saudiin waxaan soo jiray 10 sano soo jiray 22 sano jiraa hadda. Marka markaas oo Soomaali leeyahay kixinay hooyo daruuf ah haysi aabo waxa xoo ah qof iska xanuunsan oo wax mahaanin marka saas aanan leeyu kixi hooyo xamaali dhuxul dadku qaqaysi u geejirti marka hooyo daruuf ah san fiirsa weyni saas Saudi leeyu kixi magaalada Muqdisho karaan aan degnaani gaar ahaan
magaalada Boosaaso iyo dalka Yemen ayaa milyoon sheegtay inay muddo ka shaqeynaysay kharashki ay ku gaari lahayd dalka Saudiiga
saas ay maani Boosaasan ka shaqeeyaan aan walaashi jalaata wareejinayo Boosaasadan aan jalaad ku reejiyo marka lacag oo alho aan helin amal tahriib aan galnay marka tahriibka galnay Yemen aan tagay Yemen aan walaashi marka tagni hadana kistoo shaqeeyaan shaqeeyaan daa Yemen taa usu shaqeeyneen usu shaqeeyneen hadana tokalano arurti ila jeesana tagni markaas aan ninka maharibkinta wacni waxaan daan kasto waaysanay kisleenaga maqane ee nigeli suuudi waayay usiru aan gelina laksini qofkiis 300 qofka kale $300
milyoon ayaa sheegtay in dalka suuudiga ay ku galeen lugiyada iyo dad gaaraya 100 qof oo isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan
unku iyo orumi unku Soomaali iyo orumi iyo waxaas dhan waa laba habeen iyo laba maalna dad mareeni waxa la suuniyeen nimanka oo nabadeen oo muhiirbiyashana wadeen oo la suuniyeen maay lugan ku tagni ila suuudi daaqal suuudi dhudhuum shaal waa dhudhuumina inuu kooga gambanina ni walaashay dad badan aan la jiro masaakiin eh qonto ruux niman ina isku jira Itoobiyaan Soomaali isku jira ah waqtiga aan galeen
lacagta ay ku tagtay dalka Saudiiga ayaa milyoon sheegtay inay qaar ka deensatay nin Soomaali ah oo arimahan ku shaqeysta waxa ay sheegtay inay muddo ka shaqeynaysay gurigiisa ilaa ay ka gudeysay lacagtii lagu lahaa ama ay ka baranaysay luqadda carabiga
waxaan ku bilaawnay shaqada in maxaa laa wiilka aan deynta oo naga magsaray lacagtoo nagu lahay gurigiisa aan tagni kini markaan u shaqeynay lacagtiisa u gudni markaas hadii ku aadane guriga shaqada ma kasoo deganin gurigiisa waayo intii afka ka barayeen waa joogni markii dambo asa shaqana saarti lacagtii oo yaani oo soo shaqeyno oo naga qaadaha oo naga qaadaha markii dambo lacagtiisu dhamaatay markaas us nafsaxu siiri magaaladiina waa gali kartiin in gurigu ay jaar kasi markaas guri jaaran ani walaashay gurigaas ku nooleen maasha Allah hooyo saddex hal qol le tagnid bis laba qol oo dari iyo u wareejiyo gurigeedii leejinkada oo wareejini bas
milyoon ayaa sheegtay in mararka qaybtood shaqada lagu khasbi jiray iyadoo xanuunsan ama aan niyad u hayn
wallahi shaqada aan ku jiray marka qaar kaad anoo noogan ayaa la kici jiray waxa la dhig jirnaa ya darbigaas dhaq naaya marwaaxada nadiif ma aanay ku celi wasaq darbiga gacanta inta saa ay u taabtaan ay dhig jireen naaya haddu ku celi hadane albaabada nadiifinaaya saan yelnaaya aniga waxa imaaday tacbaan oo dhinaca awrka oo kulida awrka oo kulideeda dhamaadowatay feer iyo jir janjara ku jiray anigoo gabar yar wax kasto aan u qabo jiray waaba ku noogibo markii dambe waxaan dhahay bis waaniga waa ooy meel aan fadhiisto waa ooy waxaan dhahay bis waay dambe ma shaqeynay waayo dhinaciiga albaabaha meel walba baahurka naaya shaqala sabi kida aleeyaa markasto markii rafaad aan arkay
markii ay tahriibtay milyoon waxa safarka ku wehelisay walaasheed ka weyn balse nasiib darro booliska Saudiiga ayaa qabtay waxana ay dib ugu soo tarxiileen dalka Yemen
walaashiin oo horteeda la qabtay oo arkay aniga kaliye leeyahay haa waa laga soo tarxiilay markaas anigana waxaan dhaawaa oo isku daraa tarxiilkaas ku daraa laba biri ayaan xabsiga aan iridiis warwareega sida aan leegu qabto oo wadankayga leegu keeno markii dambo markaan aan waay wax iqabta oo waay maalin ilaa markii sanow wadada ka maraayo oo dukaanka wax ka soo doontay ayaa wadada leeyu heli sidii wadankayga leeyu soo celiyay
tahriibayaasha dalka Saudiiga sharci darada ku jooga ee ay milyoon ka mid tahay markii ay ciidamadu qabtaan fursad uma helaan inay dib ugu laabtaan guriyihii ay deganaayeen lamana siiyo lacagii ay shaqeysteen
waa ku soo dirina si ii dhahay farahayga qashii iga dheen anigna shiban ka dhahay waa iska dhaaf $200 meelas ay iga maqan aleesiinin waa ka soo tagi xamaraankii imaad Soomaaliyankii imaad qalaas alxamdulillaah wadankayga imaad dhulkii hoo imaad alxamdulillaah dhahay
milyoon ayaa sheegtay in qoyskeedu wali aysan ka gudbin duruufti ahayd inay iyadu u shaqeyso waxa ay mar labaad shaqo dib uga bilowday magaalada Boosaaso iyadoo ku qaracsan inay dalkeeda hooyo nolol maalmeedkeeda ka dibirato
haddana waalidintu wax haysan markaan arkay waxaan iray waa iska baxaan iray meela oo barkacan iska noqonayo marka qarkeeda Boosaaso joogo alyoma haysta dara soo dhaqa dharka markaa soo dhaqo kistii dadka isoo siiyaan ayaan arsaaq ka dhigtay degaan meela iska degaha dhahay sidii aad Boosaaso ku imaaday
dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa ku qanacsan inay u tahriibaan dalka Saudiiga laakiin milyoon maxay iminka ka aaminsan tahay
may aan dhulkeyga hooyo aan ku dhimanaa hadda dhimanaa dhulkeyga hooyo aan ku dhimanaa dhulkeyga hooyo aan jooga marka Saudi ma dhahay hadaan qadaa iyo hadaan quudaayo hadaa wax heel waa cunaa marka gabdho oo walaal ayaan ula noolahay gabdhihii baan isla noolnaani mashaallah
Milyoon iyo qaar badan oo ka mid ah barakacayaasha Soomaaliyeed muddo ku sugnaa dalka Saudiiga ayaa iminka waxa ay dib ugu soo laabteen gudaha Soomaaliya qaarkood iyaga ayaa si toosa isugu dhiibay booliska Saudiiga kadib markii ay dhibsadeen shaqada ay ka hayaan gudaha waddankaas Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
waxaan dhageystayaal ka sii nagala socotaan waa VOA Washington dawladda wadanka Australia ayaa ku dhawaaqday inay 100% konton dhintay muwaadiniinteeda dalka dib ugu soo laabanaya kadib markii qaar badan oo ka mid ah dadkaasi soo guriyay noqonayay ay la yimaadeen iyagoo qaba xanuunka COVID-19 Soomaali badan oo dibadaha ku maqan ayaa ka walaacsan go'aanka ay dawladda soo saartay wariyaha VOA Ibrahim Umar Baafo ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Go'aankan ka soo baxay dawladda Australia ee ah in 100% konton ay dhimeen dadka dib ugu soo laabanaya Australia ayaa ka dambeysay kadib markii dadka soo noqonaya laga helay cudurka coronavirus maadaama wali meelo badan oo caalamka uu si weyn u hayo COVID-19. Iyadoo Australia ay xuduudaheeda ay xiratay Maars sanadii hore kaliyan ay u ogolaatay waddankeeda inay soo galaan muwaadiniinteeda dibadaha ku maqan ayaa haddana waxay sii dhimeen tirada dadka soo laabanaya Soomaali badan ayaa ku maqan dibadaha waxaana ka mid ah Dr. Umar Sheegow oo ku xayiran dalka dibadiisa isagoo laga baajiyay diyaarad uu soo raaci lahaa haddana ka walwalsan go'aankan cusub
walaal magacayga waxaa la yiraahdaa Dr. Umar Sheegow waxaan waddanka ka maqnahay 8 bilood hadda waxaan ku xayirnahay magaalada Qaahira waxay ahayd inaan soo noqdo 15-kii bishii shanaad waxaa la ii sheegay in layga kansalay bookingki marka waxaan sugayaa in mar kale booking la ii sameeyo oo aan ku soo noqdo Australia runtii walaal markaan maqlay dhimista dadka soo gelaya Australia 100% in hoos loo dhigay waa i welwel gelisay waayo waxaan qorsheynayay inaan sida ugu dhaqsada badan aan ku soo noqdo waddanka
Haddaba dadka dibadaha ku xayiran ayaa qaarkood dhaqaale xumo soo wajahday kadib hoteeladii ay ku jireen oo ku dheeraaday joogitaankooda ama kuwa dadka martida u ah oo caqabado haysta.
Waa sidaas walaal, waa sida aad ka dhawaajisay. Waa qiyaasi kartaa qof aan shaqeynin ee waddankiisina ka fog muddo dheerna banaanka caalam ku noqday. Marka waa jirtaa saameyn dhaqaale oo culus xaqiiqatan.
markay dadkaasi dib ugu soo laabtaan dalkan Australia, waxa iyana hortaala $3,000 oo lacagta karantiilka oo qof walba inuu isaga jaabkiisa isaga bixiyo ah. Waana culays kale oo hor leh sida uu sheegayo Dr. Sheego.
Walaaltaasi waxay qayb ka tahay culayskii dhaqaale ee la dareemayay. Waa deyn dheeraada sii gal.
Diyaaradaha qaar ayaa kol hore markii sidan oo kale Australia ay u dhintay rikaabka soo raacayay waxa ay joojiyeen duulimaadyadii ay ku imaan lahaayeen dalka Australia. Tusaale, diyaaradaha dibadda ka imaanaya ayaa lagu amray inay soo qaadaan oo keliya 25 qof.
Laga yaabaa inay joojiyaan, laakiin iida lafteedu waa business. Marka in diyaaradda ay meel taalo waxaa uga fudud inay socoto ay hawada ku jirto, laakiin xagga dhaqaale ahaan ayaysan faa'iido badan ka sameynayn dhaqaale.
Soomaalida intoodi badan hadda dibadaha ku maqan ayaa waxay ahaayeen kuwa reerahooda dib ugu laabtay kadib 9 bilood oo magaalada Melbourne xayiraad saarnayd sanadkii hore. Sidaas daraaddeedna dib u soo laabashadoodii ayaa hadda sii adkaanaysa.
Walaal, inta aanan waddanka kasoo dhoofin waxaan lockdown ku jirnay 9 bilood ku dhowaad. Waa qiyaasayna inaanay sahlanayn, laakiin haddana waxaan saadaalinaynay inay muddo gaaban ku dhammaadoonaan restrictionska saaran Australia coronavirus awoodiis. Laakiin hawshu waa dheeraatay hadda, oo waxaanan qiyaasaynaa aa soo baxay. Anyway, weli waxaan rajo ka qabnaa in wax badan isbedelaan oo wadciga uu si caadiya ku soo noqdo oo eroborada la furo oo xuduudda la furo oo dadku isu gooshaan oo laga dhoofo loona soo dhoofo Australia.
Australia ayaa cudurka COVID-19 xakameysay, laakiin waxaa wareeriyey dadka soo laabanaya oo lasoo guriyo noqda iyagoo cudurka sida. Waxaana hadda xayiraad saaran gobollo badan oo ka mid ah dalkan Australia marka laga reebo gobolkan Victoria oo dhowaan laga qaaday xayiraadii saarnayd. Ibrahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Booliska Talyaaniga ayaa sheegay inay joojiyeen dhowr mashruuc oo aaladaha internetka loo isticmaalayo Yurub gudaheeda shaqooyinka talaalka COVID-19 ee muujiya in qofka qaatay 2 dhibcood ee talaalka si ay u safraan. Kiiskan oo baaritaankiisa uu maamulayay xeeraalyaha dembiyada xogta internetka iyo aaladaha aan runta ahayn ee xafiiska Milan ayaa xaqiijiyay inay 10,000 oo qof diyaar u ahaayeen inay iibsadaan shaqooyinkaasi been abuurka ah, sida lagu sheegay warbixinta xafiiska xeeraalinta ay soo saartay. Wariyaha V O eda Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixin u arrimahaasi ku eegaya London nooga soo diray.
Wadamada midooda Yurub ayaa Khamiistii soo saaray shahaado dijitaal ah oo muujinaysa dadka qaatay 2 talaal ee COVID-19, taasoo u sahlaysa bulshada 72 wadan ee midooda ku buhoobay si ay isugu socdaalaan, maadaama uu fasaxyadii xilliga kulaylahu ay iminka uun bilowdeen. Dhaqaale badan ayaa Yurub iyo meelo badan oo caalamka ka mid ah kasoo geli jiray barnaamijyada dalxiiska. Socdaalkuna waxa uu ka mid ahaa meelaha ugu waaweyn ee xanuunka COVID-19 saameeyay caalamka oo dhan. Shahaadooyinkan oo kayd ahaan mobaylka lagu qaadanayo ayaa aaladaasi muujinaysa in qofkani qaatay 2 talaalba iyo in sidoo kale laga soo baaray xanuunka COVID-19 lagana waayey. Booliiska ayaa sheegay inay 10 aaladood oo howlahaasi lagu kala iibsanayo xanibeen, waxaanay ku xidhnaayeen xogta lagu kaydiyo aaladda internetka ee loo yaqaano the dark web. Aaladdan ayaa dadka u suurta gelinaysa inay la xidhiidhaan qofka iibinaya shahaadooyinkaasi, kadibna ugu soo diri kara telefoonka gacanta. Shukri Saciid oo ah wariye u shaqeysa wargeyska The Republic oo kasoo baxa dalka Talyaaniga ayaa wax ka weydiiyey kiisaskan.
Abo waa run, qolyo biraadta informatika ah waxay gudaha u galeen website-kan laga sameeyo Green Baska oo COVID-19 oo EU-ga, qaybta oo QR-da ay ku qoran tahay oo Talyaanigu u sameeyey app oo u sameeyey weeye Talyaanigu, oo in laga soo degsado dadka oo COVID-19 maray processkiisa oo istalaalay. marka ayagu kaas ay foog jiri ku sameeyeen, dad aan istalaalin bay u sameeyeen ayadoo aan waqtigoodii la gaarin, say iyagu sheegayaan lacag badanna waa ku qoreen oo waa ku iibiyeen oo adigu 150 euro gaarhaya, dad fara badanna waa ka iibiyeen baa la yiri. Laakiin hadda arrintii waa laga dabategay, dadkiina kowdkiina waxba laga bedelay, dadkiina maaragtay hadda maxkamadayn iyo baaritaan baa ku socda. Marka arrintaasaa ka dhacday Talyaaniga oo ay EU-ga oo dhanna saameyneysay.
Kooxduna lagu sheegay inay yihiin burcadda xogta internetka ayaa shahaadooyinka ku iiminaya 110 euro ilaa iyo 130 euro ama ilaa iyo 150 dollar. Dad ayaana kasoo dalbaday wadamo ka baxsan Yurub. Ilaa inta iminka la xaqiijiyey 2500 oo qof ayaa iska diiwaan geliyay aaladahaasi internetka si ay xidhiidh ula sameeyaan burcaddaasi, sida uu sheegay Gian Luca Beruti oo ah madaxa kiisaska la xiriira tuugada xogta internetka ee dalka Talyaaniga, gaar ahaan magaalada Milan. Booliisku ilaa iminka ma oga in wax la kala iibsaday, laakiin waxay sheegeen inay heleen shahaadooyinka COVID-19 oo been abuur ah oo muujinaya qaadashada labada dhibcood ee tallaalka, in qofka xanuunka laga waayey uuna socdaali karo. Haddii ay u suurto gasho kooxdani inay iibiyaan shahaadooyinkaasi, saameyn weyn ayay ku yeeranaysaa fiditaanka xanuunka COVID-19 sida ay qabaan xeeldheerayaasha caafimaadku. Dr Cabdirashiid Takar oo ah dhaktar Soomaalida oo degan magaalada Leicester ayaana arrintaasi isaguna qaba.
Arrinta ah in dad ay samaystaan warqado bog ah oo sheegaya qofka inuu tallaaladii qaatay, oo si ay magaranaysaa ay uga dhuntaan inay istallaalaan, dhib badan bay keeni kartaa. Waxa weeye dadkii inay dadkaas soo dhex galaan, xanuunkii faafidiisi inay badato, la kala garan waayo dadka istallaalaya dadkii kale, dhibtaasi keeni kartaa. Ujeedada dhan tallaalkuna waxay dadka dhan inuu tallaalku gaaro si xanuunkii loo kontroolo, magaranaysaa, looga hortago. Annaga Soomaali ahaan wayna saameyn kartaa bulshadeena. Warar badan waxaad ka maqlaysaa tallaalkan waa khalad. Haddii marka ay warqadahaas bugta ay isticmaalaan oo ku dhoofaan oo magaranaysaa ay u suuro gasho, dhib bay keeni kartaa in dadkii tallaalnaa dad aan la tallaalin oo xanuunkii magaranaysaa risku ahay bulshadii isdhex galaan, oo sidaa xanuunkii bulshada ugu sii dhex jira ayay keeni kartaa. Marka waa arrin dhib keeni karta runtii haddaan wax laga qaban. Marka dadkeenana waxaan oran lahaa, si duruuf kastoo jirta warqadahaas ha samaynina, ha samaysanina, hana isticmaalinina, sharci ahaanna dhib bay keenaysaa, naftaadaana khiyaanaysaa. Waxa weeye tallaalaan lagu siin hadaa tiraahda waa laysiiyey, dhib baa ka imaan karta.
Dowladda Talyaaniga ayaa uga digtay in qof kasta oo lagu arko shahaadooyinkaasi ha soo iibsado, amaba ha ahaada iibiyahaba lagu soo oogi doono dembiye ay ku mutaysan karaan ilaa 6 sannadood oo xadhig ah. Xilligan kulaylaha ayaa la filayaa in malaayiin qof u kala socdaalaan Yurub iyo meelo badan oo ku yaala caalamka, iyaga oo dadku isticmaali doonaan shahaadooyinkaasi laga siiyo goobaha ay tallaalka ka qaataan. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaynoo haya Cabdiqaadir Samakaal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha ee idaacadda subaxnimo. aan ku bilownay koobka qaramada Yurub ee 2020 ayaa soo gaaray wareegga semifinalka, iyadoo isugu soo hareen 4 dal ee kala ah Ingiriiska iyo Denmark oo isku aaday, iyo Spain iyo Talyaaniga oo iyagana iswajahaya. Ingiriiska iyo Denmark ayaa wareegga 8-da ama quarterfinalka kusoo kala reebay dalalka Ukraine iyo Czech Republic, halka Spain iyo Italy ay iyagana soo kala reebeen dalalka Switzerland iyo Belgium. Isbeen oo ka mid ah 4 dal ee ciyaaraysa tartankan ayaa kusoo guuleysatay 2 ka mid ah 3 tartan ee noocan ah ee u dambeeyey ee la qabto. Sidoo kale iyaga iyo Jarmalka waa kuwa kaliya ee min 3 jeer ku guuleystay koobka qaramada Yurub. dalalka Talyaaniga iyo Denmark ayaa min hal jeer ku guuleystay halka Ingiriiska uusan weligiis marna kor u qaadin. Haddaba Sunni Siciid Saalax oo ah wariye ku xeel dheer arrimaha isboortiga, kaasoo 20-kii sano ee lasoo dhaafay si weyn uga faalloonayay ciyaaraha, ayaa weydiiyey arrimo ay ka mid yihiin waxa sanadkan laga diiwaangeliyey tartanka qaramada Yurub, waxa uu kaga duwan yahay tartamadii hore, iyo wixii laga bartay ilaa iyo hadda.
samakab saaxib aada u mahadsan tahay hor sida ogtahay aadan ku bilaabay tartanka qaramada Yurub waxay ahayd in la ciyaaro sanadkii 2020 in la ciyaaro ahayd laakiin dhibaato darteed ama adduunyada ka dhacday waxyaabaha hadda adduunka socdo inaa ogtahay darteed u baaqdeen oo sanadkan loo ciyaaraya marka waxyaabaha la diiwaan geliyay haddana soo qaadanno ma soo wada koobi karno waxyaabahaas laakiin qaar ka mid ah haddana soo qaadanno waxaa ka mid ah Ukraine iyo Austria ayaa markii ugu horeysa taariikhdooda waxay ka soo gudbeen wareegga koowaad oo ay u soo gudbeen wareegga labaad sida caadiga tartankaani 16 xul ama xulul yar ayaa ka qayb gali jiray tusaale ahaan sanadkii ugu dambeeyay 2016-2016-kii 16 xul kaliya ka qayb gashay laakiin sanadkan markii ugu horeysa xululkii ugu badnaa oo ugu tirada badnaa ka qayb galay 24 xul ayaa ka qayb gashay tartankan kasoo qayb gashay waxaana micnaha ay ciyaareen ciyaaro aad u fara badan ay ciyaareen horan uma dhici jirin waxyaabaha kale ee samakaab li diiwaan geliyay marka tusaale ahaan u soo qaadan waxaa ka mid ah Ronaldo ayaa micnaha wuxuu dhigay 2 rikoor oo aad u sareeya horan aan ugu dhicin hor u dhacday laakiin hadda uu taariikh cusub ku dhigay waxa labada waxdan aan tusaale soo qaato wuxuu noqday ciyaaryahanka ugu horeeyay ee 5 koob oo isku xigta oo qaramada Yurub ciyaara hore uma isa dhicin laakiin waxaa jirta 4 koob oo qaramada Yurub ciyaartoy ciyaaray ilaa 4 gaaray ayaa jiray laakiin isaga wuxuu noqday ciyaaryahanka ugu horeeyay ee 5 koob oo qaramada Yurub ciyaara ayuu noqday intaas waxaa dheer gool-dhalintii ama taariikh gool-goolashii u yaala ka qaramada Yurub ee koobkooda ah ayuu jabiyay wuxuu rekordkaas uu ka qaaday Michel Platini oo ahaa ninkii xulka Faransiiska u qaaday koobka qaramada Yurub 1984 ayuu rekordkaas kala wareegay waxyaabaha kale ee taariikhda samakaab uu dhacay waxaa ka mid ah ama la diiwaan geliyay waxaa ka mid ah Ingiriiska ayaa wuxuu dhigay asagna taariikh aad u farabadan laakiin qaar ka mid ah haddaan soo qaato 7 kulan oo isku xigta ilaa ay hadda wax gool laga ma dhalin 5 kulan marka laga soo tago xataa 2 kulan oo kala ka sii horeeyay wax gool macnaha laga ma dhalin taariikh cusub ayuu dhigay intaas waxaa dheer Ingiriiska sidoo kale wuxuu dhaliyay aan noqday xulkii ugu horeeyay ee 3 gool ku dhaliyay madax ama taasada wax loo yaqaan goolasha madax lagu dhaliyay ayuu noqday runtii asaga ayaan ugu horeeyay taariikhda waxyaabaha kale ee dhacay haddaan tusaale ahaan u soo qaato waxa ka Ingiriiska way ogtahay wiilba 25 sano markii ugu horeeyay ayuu finaalka semi-finalka yimid murrad 1996 ugu dambeeyay Daanishka kale macnaha 29 sano markii ugu horeeyay ayayna semi-final kima taariikhahaas runtii waxyaabaha dhacay li diiwaan geliyay noqdeen Isbaanishka kale markan tusaale ahaan u soo qaato wuxuu noqday xulkii ugu horeeyay ee 2 kulan oo isku xigta 10 gool dhaliyay macnaha hore way u dhacday in 5 gool xulul ay dhaliyaan koobkan way ka dhacday laakiin 2 kulan oo isku xigta in 5 gool laga dhaliyo hore umeysa dhici runtii taariikh cusub ayay noqotay sidoo kale Daanishka markaan soo qaadano tusaale ahaan u soo qaato wuxuu noqday xulkii ugu horeeyay ee 2 kulan oo isku xigta inta laga badiyo haddana u soo baxa wareegga labaad ee uu soo gaaray iyo heerka hadda uu taagan yahay ogtahay semi-finalka uu taagan yahay waxyaabahaas waxay ka mid yihiin waxyaabihii taariikhaha ee macnaha li diiwaan geliyay ee sanadkan caawiyay badan yihiin laakiin intaasan ku soo macnaha jeclaan inaan ku soo koobo taariikh markaan fiirino xataa macnaha xulkaas ay u kala sarreen haddii aan ku daro intaas xulkaas ay u kala sarreen markaan fiirino oo macnaha 4 xul ee hadda soo baxday ee qaramada Yurub sidii u kala sarreen haddii eegno xataa hadda xulka ugu darajada hoose wuxuu noqon doonaa Daanishku noqon doonaa oo kaalinta 10aad ku jira xulka ugu darajada sareen wuxuu noqon doonaa kaalinta 4aad ku xul ku jira Ingiriiska Spain 6aad ku jirta Talyaaniga 7aad ku jira
aadii uu maadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Sunni Siciid Saalax oo ah wariye ka faallooda ciyaaraha isagoo jooga dalka Norway ayuu qadka telefoonka igu waramayay dhageystayaal xubinteenii ciyaaraha ee idaacadda subaxnimana waa naga intaa
mahadsanid Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku tala galnay
idaacaddii subaxnimo waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Mursal samakaab iyo Sahre Ciidla Nuur tan iyo idaacaddeenna dambe dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. Cybersecurity teams worked feverishly Sunday to stem the impact of the impact, a single biggest global ransomware attack on record, with some details emerging about how the Russia-linked gang responsible breached the company whose software was a conduit. An affiliate of the notorious Rexovo gang, best known for extorting $11 million from the meat processing JBS after a Memorial Day attack, infected thousands of victims in at least 17 countries on Friday, largely through firms that remotely manage IT infrastructure for multiple customers. That's according to cybersecurity researchers. The report ran demands of up to $5 million. The FBI said in a statement that it was investigating the attack along with the Federal Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. The scale of this incident, which may make it so that we're unable to respond to each victim. Demolition crews have set off explosives to bring down the damaged remaining portion of a collapsed South Florida condo. The demolition Sunday was key to resuming the search for victims of the June 24th collapse and even expected to open new cases for rescue teams to work in. No one has been found alive since the first hours after the incident. So far, rescuers have recovered the remains of 24 people, with 121 still missing. This is VOA News. Calling a vaccination the most patriotic thing you can do, U.S. President Joe Biden on Sunday mixed the nation's birth party with a celebration of freedom from the worst of the pandemic. He tempered the studies against COVID-19 and with a warning that the fight against the virus was not over. For Biden, it was long-awaited opportunity to highlight the successes of the vaccination campaign he championed. The event was the largest yet of his presidency, the clearest indication yet that the U.S. has moved forward into a new phase of virus infections. Shifting from a national emergency perspective to a localized crisis of hundreds responsibility, the nation also moved from vaccinating Americans to promoting global health. This is VOA News. Pope Francis reacted well to planned intestinal surgery Sunday at a Rome hospital. That's according to the Vatican, and without giving much detail about the pontiff's condition. In a statement late Sunday, a Holy See spokesman, Matteo Bruni, said that the co-84-year-old Francis had general anesthesia during the surgery necessitated by a narrowing of the large intestine. The written statement, which came up shortly before midnight, was not notable for its scarcity of medical detail. Bruni did not say how long security lasted, nor for how long the Pope was unconscious under anesthesia. French far-right leader Marine Le Pen says she will stick with her strategy of making her party a more mainstream political force despite a stinging loss in regional elections. The 52-year-old was reelected Sunday at the head of the national rally as a gathering in the southern town of her anti-immigration party flamed and failed to win any of mainland France's 12 regions in the last week's vote, raising criticism about Le Pen's strategy. In her speech, and she praised the healthy and necessary development of the party. She said there will be no return to the national font and the former name of the party that was changed in 2018. Via remote, I'm Tom McNeil, VOA News.
Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, July 5th, and here are some of the stories we are covering. Demands are growing for direct election of a people's prime minister in Eswatini.
The people have decided to be violent because they have a strong need or a strong feeling that they should be given a chance to elect their own prime minister, not for the king to continue appointing a prime minister.
Kenya's gross domestic product is expected to grow by 4.5% in 2021. The WHO calls for urgent action to stem the rapid spread of COVID-19 across Africa. And Lesotho is upgraded to Tier 2 on the State Department's Trafficking in Persons report.
They are saying they are aware of significant efforts that the government of the city is putting in fighting trafficking in persons.
Liberia battles a surge in COVID-19 Delta variant. Those stories plus Samson O'Malley's sports are coming up on Daybreak Africa. Delegation from the Southern African Development Community, SADC, organ on politics, defense, and security, known as Troika, arrived in Eswatini on Sunday on a fact-finding mission. The Eswatini government extended the invitation following a week-long protest that one opposition member said led to the death of as many as 42 people. Acting Prime Minister Temba Masuku said in a statement last week that the government had to call in the army to protect national infrastructure and enforce COVID-19 regulations. He denied that the government had declared martial law. The people have been demanding a voice in the election of their prime minister. Mtandeni Dube is a member of a group of parliamentarians who wrote a letter calling for the election of what they are calling the people's prime minister.
The people have decided to be violent because they have a strong need or a strong feeling that they should be given a chance to elect their own prime minister, not for the king to continue appointing a prime minister to them. Because what they have found out is that, and what we have found out as members of parliament too, that the king uses the taxpayers' money in enriching himself and his family at the expense of the ordinary Swazis. So then the people now have seen that they need to stand up and try and correct this situation. They went to the members of parliament first to submit the petition that parliament must review the constitution, and then in the next upcoming elections, which will be in 2023, that there should be a smooth way for them, the citizens of the country, to elect their own prime minister.
So the issue of people having a say in electing their prime minister, is that part of the constitution of Eswatini, or the constitution says that the king should pick the prime minister?
Currently, the constitution says the king must appoint the prime minister. But the third part about the constitution is that it is not the constitution by the people. It is a crooked constitution. The king twisted the constitution to favor his leadership.
The acting prime minister, Mr. Masuku, in a statement said that what is going on violates the COVID-19 regulations.
It is true, but the problem is that as COVID-19 has just come into our lives, these things have been boiling up for so long with the Swazi people. And the other sad part is that there was a lot of money that was allocated towards fighting COVID-19 last year. Then that money was not taken to the health department to address the COVID-19 issues, but instead it was looted to enrich the king and the royal family. So in such a way that we are even without vaccine. We have shortage of drugs in the hospital. So then the people, they feel angry about all these things.
What about the allegations that are being made by the acting prime minister that these protesters are being aided by foreigners?
He's lying. All of these protests are owned by the Swazis. There are no foreigners involved here. People have found courage that they can go out and demand what's right for them, the right to vote for their prime minister.
Mr. MP Tandeni Dube, thank you so much for taking time to talk with us.
You're welcome, my brother. Thank you so much.
Tandeni Dube is a member of a group of parliamentarians in Eswatini who wrote a letter calling for the election of what they call the People's Prime Minister. The Lesotho government says it is pleased with being upgraded from Tier 3 to Tier 2 on the State Department's Trafficking in Persons report. Home Affairs Minister Mulalentwa Letsosa said this is proof that the government's tangible policies to combat human trafficking are working. In its 2021 Trafficking in Persons report released last week, the U.S. State Department said the government of Lesotho does not fully meet the minimum standards for elimination of trafficking, but is making significant efforts to do so. The U.S. downgraded Lesotho to Tier 3 in 2020. Countries on Tier 3 are ineligible for most U.S. foreign assistance. Home Affairs Minister Letsosa says the government's policy to fight human trafficking are bearing fruit.
Singled out a number of issues which demonstrate that we are seriously engaged in fighting the crime. One, they referred to the amendment which my ministry made last year, December, to Anti-Trafficking Persons Act 2011, where we were removing fines. You know, the Anti-Trafficking Persons 2011 provides that if somebody is convicted of the crime, he or she has an option of either going to prison or paying fine. So we felt that it was not necessary to fine traffickers. Why? Because they have money. Money is not a problem. That is why we resorted to removing that fine and leaving imprisonment for engaging in that kind of a crime. They also noted that the Ministry of Home Affairs has made strides in trying to find out who could be in the ministry completely involved in trafficking persons, especially in the Ministry of Home Affairs. They noted the actions that the ministry has taken, such as transferring some staff members from certain positions and locations, putting them in different positions. Another thing is screening of people who are coming into the Lesotho. There are up to now, from November up to now, 31 foreigners whom we have repatriated or charged or rejected when they were there to come to the Lesotho. Most of them were returned at the airport. So there are tangible issues we have put forth to say we are serious about this, we want to end this. So they said, okay, maybe you will continue doing the good work, but this one, you are no longer the Tier 3 material, but you can be the Tier 2 material now.
Minister, so remember I did talk to U.S. Ambassador Rebecca Gonzalez also in March this year. One of the things she said was that the embassy was looking forward to sustained action. You said a few things that you said that the embassy is pleased with. So, yes. Is anybody going to go to jail?
One person is convicted, but those who are from Home Affairs, whom we are investigating, the police are continuing the investigation. But we think at some stage, we will see whether they were truly involved or not. We think we will secure some conviction at some stage, but the investigation is not yet complete. But we are making sure that whatever information is needed by the police from our offices, we offer it without any problem.
So you said, Minister, that you have refused entry. Some foreigners trying to come into Lesotho, suspected human traffickers. Do you find that these foreign traffickers may have connection with your Lesotho citizens?
That is our suspicion, because it is difficult to think that somebody will come from whichever country far away and come to Lesotho to deal in that kind of crime without having somebody doing the groundwork.
Thank you, Minister. It's very nice to always talk with you.
Thank you very much.
Mulalentwa Letsosa is Lesotho's Home Affairs Minister. You are speaking with us from the capital, Maseru. The World Bank says Kenya's gross domestic product, or GDP, is expected to grow by 4.5% in 2021, signaling a partial recovery from the COVID-19 pandemic. From the Kenyan capital, Nairobi, viewers Ruben Kiyama reports.
In its latest report, the international lender says economic activity in East Africa's largest economy is likely to accelerate to above 5% on average in 2022 and 2023. Keith Hansen is the World Bank Country Director for Kenya.
However, the recovery is a partial one, and the pandemic is clearly still heavily affecting some sectors as well as overall economic performance. So the outlook very much hinges on how the vaccination effort progresses and on the overall course of the pandemic, both in Kenya and globally, which of course no one can confidently predict yet.
The prospects for Kenya's continuing recovery, which is uneven across sectors, hinge on the progress of the vaccination effort against COVID-19. Albert Mwenda is the Director General of Budget, Fiscal and Economic Affairs at the National Treasury.
The Kenyan economy, however, we think has remained fairly resilient prior to the outbreak. But during the times of the pandemic, the growth has been affected. Kenya, like other countries in the region, had their businesses disrupted, leading to closure of businesses and jobs. And that's why this discussion today is important. Sectors like tourism, trade, transport, education, manufacturing, among others, have suffered.
According to the report titled Kenya Economic Update, Rising Above the Waves, consumption is expected to strengthen. It will likely be supported by a recovery in wages and household incomes and strong remittances. However, many services face a longer path to recovery. It could be weakened by the slow deployment of vaccines due to supply challenges, logistical impediments to domestic distribution, and vaccine hesitancy. Alex Sinat is a senior economist at the World Bank and a co-author of the report.
Fortunately, agriculture, in fact, has been having a rather good performance, which has been a major contributor to Kenya's overall output, actually remaining a lot firmer than in Sydney and many other countries.
Furthermore, external factors such as setbacks to the global economy due to a resurgence in infection rates could adversely impact the projected recovery in Kenya's goods exports, tourism, and capital inflows. Ruben Chama, VOA News, Nairobi.
You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Mbati in Washington. Today is Monday, July 5th. The World Health Organization is calling for urgent action to stem the rapid spread of COVID-19 across Africa, which is being fueled by a surge of more contagious variants of the disease. Lisa Schlein reports for VOA from Geneva.
Latest reports say COVID-19 cases in Africa have been rising by 25% every week for the past 6 weeks, bringing reported cases there to more than 5.4 million, including 141,000 deaths. WHO Regional Director for Africa, Machidiso Moeti, warns the rampant spread of the more contagious Alpha, Beta, and Delta variants is raising the pandemic threat across the continent to a new level.
The speed and scale of Africa's third wave is like nothing we've seen before. Cases are doubling every 3 weeks compared to every 4 weeks at the start of the second wave. Almost 202,000 cases were reported in the past week, and the continent is on the verge of exceeding its worst week ever in this pandemic.
In the same period, WHO reports deaths have risen by 15% across 38 African countries to nearly 3,000. The jump is largely due to the highly transmissible coronavirus variants, which have spread to dozens of countries. The most contagious Delta variant has been found in 16 countries. It reportedly has become the dominant strain in South Africa. Moeti says more people are falling ill and requiring hospitalization, even people younger than 45 years. She says evidence is growing that the Delta variant is causing longer and more severe illness. With Africa's lack of life-saving vaccines, Moeti says it is important for people to practice public health measures such as wearing masks, social distancing, and frequent hand washing to prevent the disease from spreading.
With WHO's guidance, countries are taking action to curb the rise in cases. All countries in resurgence in the region have put limits on people gathering to help with physical distancing. They are using nuanced risk-based approaches informed by the local epidemiology in an effort to avoid nationwide lockdowns that we know cause great harm to livelihoods, particularly for low-income households.
Vaccines are proving highly effective against the COVID-19 variants and in ending devastating surges of severe cases of the disease. They are widely available in the world's richest countries, but not Africa. Moeti is urgently appealing to countries to share their excess doses to help plug the continent's vaccine gap, saying Africa must not be left languishing in the throes of its worst wave yet. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
Liberia is battling a surge in the Delta variant of the coronavirus, overwhelming the country's health system. As Rita Gilabwe reports from Monrovia, citizens say they are living in fear.
The Delta variant, first discovered in India, has affected more than 100 countries worldwide, according to the World Health Organization, and that Liberia is no exception. Liberia's Health Minister, Dr. Wilhelmina Njala, said last month that Liberia had recorded the highest number of cases since the outbreak in the country. She said 13 out of the country's 15 political subdivisions are reporting coronavirus cases.
48% Liberian cases have occurred in June. Now the total deaths is up to 141 from March 2020 to now. But only in June, we have 55. This is the biggest amount of deaths that we have. Currently, we have 1,619 active cases around the country.
Minister Jada says Monserrate County, seat of the country's capital, Monrovia, has experienced the highest number of cases among affected counties.
We are following 1,715 contacts in Monserrate County. 103 are in treatment facilities around the country. So already 103 people in treatment units we have right in Monserrate County, 57 are disturbed. Out of that 57, 47 of them, they are in critical condition, they are on oxygen.
Dr. Jada says due to the June surge in COVID-19 cases, more people are opting for the AstraZeneca vaccine. Despite the health minister's claims, some Liberians are saying dissemination of the vaccine information is very poor. Roland Mansion, a resident of Monserrate County, says he does not know at what point a person is required to take the vaccine.
My problem with the vaccine is I don't know whether when you are already sick is the time you take this vaccine or you take it before you get sick.
Meanwhile, some Liberians are asking President George Weah to lead by example by taking the vaccine. Jeremiah Biegor says the president's delay in taking the vaccine is creating doubt about the safety of the vaccine.
The thing with the happy in Ghana and the happy in Liberia, while the president wake up and go and take the vaccine, they didn't take it. When the president take it, the whole Liberia will take it.
Liberia National Public Health Institute, NPHIL, reported that as of 10 p.m. on Thursday, July 1, the country recorded 214 new confirmed cases. This brings to 1,976 the total number of active confirmed COVID-19 cases, and 4 new deaths, bringing to 133 the total number of COVID-19 deaths in Liberia. Rita Drabwe, VOA News, Monrovia, Liberia.
Girls' education is strong in Senegal's southern region, but teen pregnancy is also higher than in other parts of the country. According to a new study by the African Population and Health Research Center funds, this study also notes the link between higher boys' dropout rates and expectations of becoming a professional athlete. One of the study's researchers, Benta Abuya, spoke to Ricky Stryer about the findings.
Ziguinchor was one region that had very good education indicators. But then, on the other hand, there was adverse outcomes in terms of sexual and reproductive health and rights. When we look at the adverse outcomes in terms of sexual and reproductive health, and particularly that in terms of the high adolescent pregnancy rate, we got from our data that in as much as there is implementation of programs in Ziguinchor, they are limited reproductive and health programs. But also what the community families and the parents were able to express. Tourism opens up a space whereby constant interaction with the girls and therefore provides a very liberal society. And so tourism may lead to, in certain instances, sexual exploitation of girls, and that could also drive, we saw, in terms of adolescent pregnancies. The other reason that we also saw was finding was that the cultural tolerance in Ziganshaw, the acceptance of early marriage and pregnancy, unlike other regions where pregnancy, early pregnancy is shunned at.
A lot of people I've spoken to in southern Senegal, there is less shame attached to girls if they do get pregnant. And while that has a negative effect on their schooling, did you see anything that it had less of an effect, though, on their life overall in terms of still being part of society, not having this heavy feeling of shame put upon them that sometimes happens when it's less accepted?
If I get your question right, you're saying, could also that be a good thing in the sense that they are not in Ziganshaw, the cultural tolerance that girls are not shamed because of getting pregnant. I think you're right that there are nuances, and in some of these issues, we would really need to really go deeper. I think what we are suggesting to our education stakeholders is that we would need to go a step further, and this study is really trying to go, we'll go a step further to be able to say, how do we collectively and in a participatory manner be able to talk about these issues.
That was Benta Abuya, a research scientist for the African Population and Health Research Center. She was speaking to Rick Stryer from Nairobi, Kenya. It's time now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with the draws for the newly formed CAF Women's Champions League first zonal qualifiers expected to take place today in Abidjan in Cote d'Ivoire. The West African Football Union B will host the first zonal draw that will see women's football clubs from Togo, Niger, Ghana, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Nigeria and the mix contesting for a place in the maiden edition of the CAF Women's Champions League final competition to be played in Egypt. The CAF Women's Champions League competition is a new competition introduced by CAF to develop women's football products in Africa. It will feature top teams from all over the continent. To decide the teams that will participate at the final competition in Egypt later this year, zonal qualifiers will be played as eliminatory rounds. Staying with football news, the Super Eagles in the early hours of Sunday lost 4-0 to Mexico in their international friendly at the California Memorial Coliseum Stadium in Los Angeles, playing in front of 53,000 spectators. The Super Eagles, who were selected from home base players, went down 2-0 in the first 4 minutes. Gerard Raw is a Super Eagles coach. He speaks on why home base players were used to prosecute the international friendly against Mexico.
Our young team is the best professional players from Nigeria playing home. They tried to do well and they learned a lot. Me also, I saw some interesting players who could be interesting for the next World Cup qualifier in September.
Enyimba Football Club forward Anayo Iwala, who captained the home-based Nigerian side, said it was a great experience for him and his teammates.
It was a great experience for us, the local players, and a very big experience for us at that the game that we want to show our quality, we want to show what we have. And I can tell you, for me and the boys, we were very happy to have this great opportunity.
Day 5 of Wimbledon Championship 2021 was one to remember for Ons Jabeur, as she became the first Tunisian woman in history to reach the fourth round at Wimbledon. In the second round, Jabeur also beat former world number one Venus Williams. The 26-year-old Tunisian tennis player showed her fighting qualities as a great range of shots on Friday, coming back from a set down to beat 2017 champion Garbiñe Muguruza 5-7, 6-3, 6-2 in 2 hours and 26 minutes. Jabeur will later today take on 2020 French Open champion Iga Swiatek.
She has a very good serve, I gotta say, and I think when she has time with her forehand, she could be very dangerous. It's gonna be a tricky match. It's gonna be a tough match. I know she's very strong mentally. She doesn't want to let go any point. So I'm gonna do the best that I can to win this match.
And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a great day.
And that's it for this Monday, July 5th edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa team, I'm James Butte in Washington, hoping that you will have a great day.